Baby girl on a boutique na we. Nikakaniza kwa mende na choka na we. Ambiliva na bele la panjira. Kusila panjira kwa majina fika kuna. Kuna kundo kiwe na inetina kwa nisa.
We can confess.
Bakamba ati wana boutique.
We can relate.
Niza kala beli mozi na we. Sonza kusia we apate tinkushe. Oh, oh, oh. So follow me go.
Follow.
Zindi sata
follow.
Uyende nane
follow.
Kale nane
follow.
Paka kumanda.